Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo hamenyekanye amakuru ko Bwana Ildefonse Kambogo yirukanwe mu kazi. Buri wese wabashije kumenya aya makuru byahitaga byoroha kubihuza n'imvura nyinshi yateje imyuzure muri aka karere ka Rubavu. Ijwi rya Amerika yashakishije impamvu y'ibi, nuko duhamagara Bwana Dr. Ignace Kabano uyobora inama njyanama y'akarere ka Rubavu, atubwira n'impamvu zirenze imwe uyu muyobozi yirukanwe ku mirimo ye.
Umuturage ikibazo cye kidakemutse cyangwa abayeho atishimye, yaragejeje ikibazo ku buyobozi, ubuyobozi niwe gikemure, akagira ubwo ahamagara inama njyanama imwe kabiri gatatu. Abajyanama mu nteko yabo y'ejo baricaye baravuga bati ntabwo byakomeza. Meya ni umunyarwanda, mu bandi banyarwanda benshi nta muntu ujya mu mwanya ngo abure uwamusimbura.
Bwana Kabano yongeye kubwira Ijwi rya Amerika ko uyu muyobozi mu byo azize harimo no kutuzuza inshingano ze zo kwita ku baturage cyane abibasiwe n'ibi biza, kuko byabaye umusemburo ukomeye w'iyirukanwa rye.
Ikintu bita multiplier effect kiraza kigasanga ibintu bihari n'ubundi byari bisanzwe bihari, noneho cyazamo kikabitumura cyane. Nk'uko wafata umusemburo uriya bakoramo amandazi, ushyizemo umusemburo wabitumura, yeti biba byari bisanzwe biha, ariko byaje bisanga ibindi bihe nanone yabayemo, bikagaragara ko atake mu bibazo by'abaturage neza.
Bamwe mu baturage barenganiye muri ibi byago by'ibiza barimo Ingabire Lisi utuye mu Murenge wa Rugerero mu Karere ka Rubavu. Uyu yasigaye ari wenyine mu bana batatu yari afite n'umugabo. Ingabire avuga ko yashinguwe n'uburyo umugabo we yashyinguwe n'Akarere ka Rubavu.
Ejo niho banguye mu bitaro baje kubashimira kubera ngo bari bwije bari kuvuga ngo barabashingura byose, ngo bumaze kwira batabajyanye muri moroge, nibwo bageze aha bapfa gushingura kuko batanabashingiye ngo abandi.
Uyu muturage utashatse ko imyirondoro ye ijya hanze nawe ntiyumvise impamvu aba bantu bane mu muryango wa Ingabire batashyinguye mu cyubahiro.
Aha twari tugiye kubashimura, twakwiye kubashimura tu neza tu, ariko byageze aho ngaho baratubwira ngo akarere niko gafite ari mu nshingano zaho kugira ngo dushyize gushimura aha ngaha. Hari uko mbona abashinguye abandi siko twagize icyo se twashinguye, handi ho twashinguye mu gitaka kibereye aho kitagira n'akantu. Ubwo ni ukuvuga ngo natwe icyo twifuza, ibyo abandi bari gukorerwa ntubwo twabuze abantu, ntabwo tubikorera ibyo ngibyo.
Ubwo Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yazaga kwifatanya n'abaturage bahuye n'ibiza mu Karere ka Rubavu kuri uyu wa kane, mu majwi Ijwi rya Amerika yafashe mu ibanga harimo abaturage bagiraga umubabaro wo kubura abavandimwe babo, bakongera bakagira uwo kutabasha kubabona ku maso ngo babasezere. Manirakiza waburiye abana be b'abakobwa Ishimwe Jovia w'imyaka 11 na Akeza Shania w'imyaka 6 mu biza kwirimba ntiyari atuje, yasabaga ko bamwereka imva y'umwana we, yasabaga ko bamwereka imva umwana we Ishimwe aherereyemo ngo abashe kumusezera, dore ko umubiri w'undi mwana yari atarawubona. Byamusabye kuzenguruka inshuro zitabarika agenda ashakisha isanduku umwana we ashyinguyemo, kuko amazina y'abari ku musaraba atabagahuye n'umurambo ushyingurwa. Ni nako umuyobozi w'akarere ka Mbogo ubwe aribwo yibukaga gusaba ababishinzwe ngo bakurikirane ibi bikorwa. Abayobozi mu nzego zo hejuru nabo ntibarishyashya kuko wabonaga babwira uyu mugore ko umwana ari uwe nyamara atari uwe. Byaramushenguraga.
Ubutabazi bwo kumushaka. Abana banjye bamfashe yarari bato.
Icyo gihe none ubwo Minisitiri Edouard Ngirente yajyaga guhumuriza abaturage bakozweho n'ibiza kuri site ya Nouveau Jeunesse Nouvelle habaye igisa n'imyigaragambyo. Umuturage wese wo kuri iyi site wabonaga umunyamakuru yamufataga atamurekura ngo amusobanurire inzara no kutitabwaho n'ubuyobozi bwabo, dore ko bari bamaze amasaha 40 yaba bo n'abana babo ntacyo bashyira mu nda. Umwe mu bayobozi muri aka karere nibwo yahise atangira kwiyama mu banyamakuru ababuza gufata amajwi cyangwa amashusho nubwo byabaye iby'ubusa. Umuturage Ijwi rya Amerika yaganiriye mu Murenge wa Rugerero atekereza ko impamvu kugeza batarafashwa ubuyobozi mu nzego z'ibanze bubifitemo uruhare.
Ntayo twabonye ariko ejo nabonye abandi bari kuzikorera, bamwe umwe n'umwe ariko si bose nuwo batoranyije abo bayobozi bashaka kugira ngo nibazibihera izo leta yatugeneye bo bahindukira baba benshi ngo bari kuziduha naho bashaka kuza kuzirira mu midugudu bari kugira ngo nitugera mu midugudu bo batumwimike bazirire nicyo bashaka bazi n'umukeka baba badukumwe ntawe nabonye n'ikiringiri.
Andi makuru agera ku Ijwi ry'Amerika nuko hari abaturage bamwe na bamwe batashyiguye mu cyubahiro, kuko abaheruka gushyingurwa mu cyubahiro ari 13 gusa, naho bane bashyinguwe n'imiryango yabo, abandi 9 kugeza ubu aho bari ntihazwi. Mu karere ka Rubavu bishwe n'ibizani 26, biteganywa ko iyo umuyobozi w'akarere avuyeho, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu ariwe uba ufashe inshingano by'agateganyo, Kambogo Ildefonse yatorewe kuba umuyobozi w'akarere ka Rubavu mu gushyingo mu mwaka w'2021. Atowe n'abajyanama bagenzi be ku majwi 156. Gloria Tushime, Ijwi ry'Amerika, i Rubavu.